Shorty, I could.
Okay.
Bono ashi.
Hey. Shori yako topu kimcheki wezekana, ako so fresh ana glow yeni stana. Mina feel good yeni crazy as if niko na tu energy wezi redeem. Ah, mali safi, mali clean, mali classy, ukiona uneza ti. Dem ni keke ametosha kurol na ji, uliza mbona make sure ako na guap. Dema kati sana, yuvu tashash. Real shit ya manzi ya naka proper. Dema kona bumpa, kidosha kona squench na u-ball na mapola. Tuna float na masa guaranteed ako top. Find melanin with the style so fabulous. On jeans, na bado neza bubble up kuwasumbua. Kuwa show ni nani, swag za kidosi. Za kibombe, za kiposh. Swag za mayolo, swag za kidosi. Za kibombe, za kiposh. Swag za mayolo. Graduate baby dollar na akili. Tuneza chia zini move moja bigi. Tukibonga juya scores mara mbili. Genius kuruka super gifted nini. One, tuanze kumedi na vasi ya pili. Kitu kani nzuri tunaiweka kama siri. Two, you need to liza akili. Demand ya bei flani kukompea ni kipindi. Three, yeni demo kiasili. Demo high class achan wapatie siri. Cheki masking scheme imechora fiti. Goosebumps dani double K ichi ichi. Swag za kidosi, za kibombe, za kiposh. Swag za mayolo, swag za kidosi, za kibombe, za kiposh. Swag za mayolo.